Isaiah 47 verse 1. Yehla uhlale othulini wena ntombi ndodakazi yasebhabhele, uhlale emhlabathini kungekho isihlalo sobukhosi, wena ndodakazi yamakhaledi, ngokuba usayukubizwa ngokuthi uthambile nokuthi uyatetema. Verse 2. Thatha amatshe okugaya ugaye impuphu, uyisuse imvakazi yakho, ukhumule umhushuzo wakho, wambule umlenze, uwele imfula. Verse 3. Ubuze bakho buyakwambulwa, yebo bunqunu bakho buyakubonakala, ngiyakuphindisa ngingayiki muntu. Verse 4. Igama lomhlengwezu linguJehova Sebaoti, ongcwele kaIsrayeli. Verse 5. Hlala uzithulele ungene ebumnyameni, wena ndodakazi yamakhaledi, ngokuba awusakubizwa ngokuthi inkosikazi imbuso. Verse 6. Ngabathukuthelela abantu bami, ngalingcolisa ifa lami, ngalinikela esandleni sakho, awubahawukelanga. Walenza ijoka lakho ukuba lisinde kakhulu phezu kwabadala. Verse 7. Wathi wena, ngiyakuba inkosikazi njalo njalo, ngalokho awubekanga lezi zinto enhlizweni yakho, awukhumbulanga ukugcina kwazo. Verse 8. Manje izwa lokhu wena osijabulisayo, ohlala ulondekile othe enhlizweni yakho, yimi akakho omunye, angiyukuhlalisa komfelokazi, nokufela abantwana angiyukukwazi. Verse 9. Kodwa lokho kubili kuyakufika kuwe ngokuphazima kweso ngalisukulunye, ukufelwa kwabantwana nobufelokazi kufike phezu kwakho ngokugcweleyo phakathi kobuningi bamalumbo akho nobuningi beziphonso zakho. Verse 10. Wethembile ebubini bakho wathi, akakho ngibonayo, ukuhlanipha kwakho nokwazi kwakho kukudukisile, wathi enhlizweni yakho, yim akakho omunye. Verse 11. Kepha ububi yakukwehlela, awuyukwazi lapho ubuvela khona, nengozi yakuwela phezu kwakho, awuyukuba namandla okuyichezukisa, incithakalo ifike phezu kwakho ngokuzumayo, ungazi. Verse 12. Yima manje neziphonso zakho, nobuningi bamalumbo akho, okhandlekile kukho wasebusheni bakho, mhlawumbe uyakusizakala, mhlawumbe uyakubanga uvalo. Verse 13. Ukhathele ngobuningi bamacebo akho, mabasukume bakusindise abadabula izulu, nababheka iy'nkanyezi, nabazisa ngezinyanga ezintsha ukuthi kuphi lapho kuzakuvela khona lokhu okuzakukwehlela. Verse 14. Bheka bayakuba njengamabibi ashiswa ngumlilo, abayikuzophula emandleni langabi, akusilo ilahle lokotha, akusiwo umlilo ukuba kuhlalwe phambi kwawo. Verse 15. Ziyakuba njalo kwezinto okhandleke kuzo, zihambisene nawe kwasebusheni bakho, seziyakuzulazula kube yileyo naleyo ngendlela yayo, ekusindisayo ingabikho.